Chema nyota, siku choka ya ngoja, kumbe mwenza mshinda vihoja. Ah, yele mafunzo sinema, kachelewa kuyasoma, nafsi chungu na sonona, nimebaki na sonona. Zangu kunuti shufa, mizizu shakata shina, hata kwa ina, tatu shefuta jina. Oh, moyo rahama tajiba zimekwama, ukingo nimetwama, Mungu anaushanivua nguo nimechutama. Haija 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 mwenzenu bado bado. 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 Ushaning'onga kwa kiri dhahiri shamiri, nyota ushabiri, muja kafiru shafuji shasiri, haya kichozi bahiri. Japo uwanza muja ndo mbili, siku choka subiri, shuja kesi kwa wakili, lewa kimu menikatili. Nimeshindwa kuamiri, ushavujisha yangu siri, pesa shilingi, mshindu shafata nyingi, padari wa jingi. Zangu kunuti shufa, mizizu shakata shina, hata kwa ina, tatu shefuta jina. Moyo rahama tajiba zimekwama, ukingo nimetwama, Mungu anaushanivua nguo nimechutama. Haija 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 mwenzenu bado bado. 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 Kumbe mafunzo sinema, nishasifu mugema. Kumbe mafunzo sinema, nishasifu mugema. Zangu kunuti shufa, mizizu shakata shina, hata kwa ina, tatu shefuta jina. Moyo rahama tajiba zimekwama, ukingo nimetwama, Mungu anaushanivua nguo nimechutama. Haija 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 mwenzenu bado bado. 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 Bado, bado, mwenzenu bado.
Rack some records, baby.
Bado, 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 mwenzenu bado, bado.